waxaad nagala socotaa sb s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com.au xariijin soomaali
wararka maantana waxaa ka mid a shuruucda la xiriirta dhageysiga sirdoonka ee loo isticmaalo qalabka elektroniga ayaa isbeddel weyn lagu samayn doonaa. Tasmaniana waxa ay noqotay gobolka saddexaad ee dalkan Australia oo sharciyeynaya in dadka qaba xanuunka aan baxayn oo doonaya naftooda inay gooyaan loo sahli karo. shuruucda la xiriirta aruurinta sirdoonka ee loo isticmaalo qalabka elektroniga ayaa lagu wadaa in isbeddel ballaaran lagu sameeyo kadib markii dowladda federaalka ahi ay ogolaatay inta badan talooyin looga soo jeediyey kadib markii ay soo baxday warbixin taariikhiya oo ku saabsan sida macluumaadka sirdoonka loo aruuriyo. Mid ka mid a waxyaalaha uu ogaaday warbixintan dheer ee uu soo bandhigay ninkan madaxda hore uga ahaa hay-adda sirdoonka Dennis Richards oo 1600 oo beijaha ayaa waxaa ka mid a in shuruucda hadda jirta ay yihiin kuwo ballaaran oo dhib badan aana loo baahnayn, sidoo kalena tiknolojiyada ama qalabka cusub hadda ay dhaafeen. Waxa uu ku taliyey in la abuuro shuruuc cusub oo la xiriirta dhageysiga la isticmaalo qalabka elektroniga laguna bedelo kuwii hore oo jiray. Xeeraalyaha guud ee dowladda federaalka ee dalkan Australia Christian Porter ayaa sheegay inuu filayo in nidaamka lagu qorayo shuruucda cusub uu qaato 12 bilood ilaa 18 bilood inta u dhaxaysa.
That in itself would be perhaps the biggest national security legislative.
Waxaa dhici karta tan inay noqoto mashruucii sharci la xiriira ammaanka qarankii ugu weynaa taariikhda dhow, wuxuuna u baahan yahay, ayuu yiri, in la saaro dibna loo qoro sharciga hadda jira oo gaaraya, ayuu yiri, ilaa 1000 page oo ku saabsan, ayuu yiri, shuruucda la xiriirta waraaqaha maxkamadda laga soo qorto marka dadka la xirayo iyo weliba shuruucda la xiriirta dhageysiga dadka ama telefoonadooda ama dhanka internetka iyo guud ahaanba isgaarsiinta, ayuu yiri wasiirku. Ku-xigeenka safiirka dalka China u jooga dalkan Australia ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaare Scott Morrison inuu ka badbaadiyey falcelintii ama jawaabtii uu ka bixiyey sawir iyo qoraal la dhigay warbaahinta bulshada oo ku saabsanaa dembiyo dagaal oo la sheegay inay ku kaceen askarta Australia ee ka dagaalamaysay dalka Afghanistan. Bilowga asbuucan ayuu Mr. Morrison waxa uu dalbaday in fariin Twitter-ka lagu qoray oo uu ku qoray sarkaal ka tirsan dowladda China in halkaasi laga saaro. Fariintan barta Twitter-ka la dhigay ayaa ahaa sawir laga been abuuray oo muujinaya askari Australiana oo mindi ku haya cunaha ama hunguriga ilma yar oo Afghanistan ah. Ku-xigeenka safiirka China u jooga dalkan Australia Wang Shining ayaa sheegay in jawaabta ama falceliska uu Mr. Morrison ka bixiyey fariintaas Twitter-ka la dhigay ayba ka weyneyd, ayuu yiri, arinta laftigeeda marka la eego gudaha dalka China.
Now there's a much larger visibility of the Brereton report in China.
Hadda wuxuu yiri warbixintii Brereton hadda China oo dhan way ku faaftay, ayuu yiri, oo aad baa looga warhayaa. Dad badan ayaa hadda isha ku haya, ayuu yiri, wixii ka dhacay dalka Afghanistan. Sidoo kale dadku waxay isweydiinayaan sababta hogaamiye qaran uu fikrad noocaasa ama aragti noocaasa uga dhiibto oo adag farshaxan uu sameeyey nin dhalinyaraa oo farshaxaniista oo China ku sugan. Wasiirka caafimaadka gobolka New South Wales Brad Hassanna waxa uu sheegay in runtii neeftu ka soo booday kadib markay ogaadeen testi ama xanuunka COVID-19 oo laga baaray qof ka shaqeynaya hoteelada shalay in la ogaaday inuusan qofkaasi ka qaadin gobolka ama magaalada gudaheeda waa Sydney. Ee arinta kayskan oo ah haweeney nadiifinaysay hoteelada Novotel iyo Ibis ee ku yaala Darling Harbour ayaa waxa ay jebisay baa la yiri 26 maalmood oo isku xigta oo aan xanuunka laga helin gobolka, waxayna sidoo kale dhalisay walaac ballaaran oo laga qabo in bulshada dhexdeeda xanuunku uu mar kale ku fiday waa bulshada reer Sydney. Ma jirin ama lama helin kays kale oo bulshada dhexdeeda laysugu fidiyey gobolka New South Wales. Boqolaal qof oo ay dhici karto inay la kulmeen haweeneydaas xanuunka laga helay ayaa hadda lagu amray inay iskarantiilaan. Mr. Hassad ayaa yiri waxay u badan tahay in haweenaydaasu ay coronaviruska ka soo qaaday shaqaale diyaaradda ka shaqeynayay oo Mareykanka ka soo noqday haddana karantiil ku jira. Aad ayay runtii nooga farxisay oo neefta ayaa naga soo booday marka aniga ahaan wasiirka caafimaadka, laakiin hawl badan ayaa noo dhiman, ayuu yiri. Waxaanu isku daynaa inaanu ogaano shaqaalahaas diyaaraddu qofka uu yahay iyo dadka kale ee dalka dibaddiisa ka soo noqday oo ay dhici karto inay hoteelka ku karantiilan yihiin oo fidiyey xanuunkan ama haweenaydaanu ay ka qaatay iyo sababta ay isugu fidiyeen. Premierka gobolka West Australia Mark McGowan waxa uu sheegay in natiijadii u dambeysay ee COVID-19-ka ee gobolka New South Wales ay runtii tahay arrin ama war aad u fiican, laakiin go-aanka u dambeeya ay arrintaasi ka gaari doonaan inay xadka dib ugu furaan dadka ka imanaya gobolkaasi aysan dhici doonin ilaa maalinta Isniinta ee bisha December ay tahay 7. West Australia ayaa lagu waday inay xadka u furto dadka reer New South Wales iyo reer Victoria laga bilaabo talaadada bisha December ay tahay 8-deeda, taasoo laga qaadaya 14 maalmood ee dadka laga rabay inay iskarantiilaan waa dadka gobolladaas ka yimide. Laakiin waqtigaas ayaa hadda shaki la geliyay kadib markii haweenay ka shaqeynaysay hoteelada Sydney xanuunka laga helay. Mr. McGowan ayaa sheegay in uu go-aanka ku gaari doono oo keliya talooyinka caafimaad ee uu ka helo saraakiisha caafimaadka ee West Australia. Tasmaniana waxay noqotay gobolka saddexaad ee dalka Australia oo sharciyeeya in dadka laga caawin karo inay naftooda gooyaan ama isdilaan, iyadoo shuruudo badan oo arrintaas ay ku xiran yihiin. Tan ayaa imanaysa kadib markii aqalbiyadda xildhibaanada aqalka hoose ay taageereen arrintaasi oo ay haa ugu codeeyeen hindisa sharciyad loo soo bandhigay. Aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa 17 qofi ay haa ugu codeysay, halka 7 ay diiday sharcigan ama hindisa sharciyadkan oo loo bixiyey End of Life Choices Legislation ama sharciga dhammaadka nafta, iyadoo premierka gobolkaasi oo ka tirsan xisbiga Liberaalka Peter Goodwin iyo ku-xigeenka premierka Jeremy Rockville labaduba ay taageereen hindisa sharciyadkaas, inkastoo horey sharciga la mid ah ay uga soo horjeesteen. Haddii ugu dambeynta la wada ansixiyana, Tasmania ayaa ku biireysa gobollada Victoria iyo West Australia oo sharci ka dhigaya in dadka laga caawiyo inay naftooda gooyaan. Baaritaan 3 bilood la wadayna waxaa lagu ogaaday in shaqaalaha ah dadka dalxiisayaasha ee dhalinyarada ee dalalka Yurub oo kale ka yimaada ee backpackerka loo yaqaano mushaarooyin aad u yar la siinayay marar ay ka shaqeynayeen beeraha gobolka New South Wales, iyadoo mararka qaarkood la siinayay lacag aad u yar oo gaaraysa $3 saacadiiba. McHale Institute warbixin uu soo saaray ayaa lagu faahfaahiyey marar badan oo dadkaasi mushaarkooda la xaday lagana faa'iidaystay, waxaana ka mid ahaa qof 28 jir oo dalka Jarmalka ka yimid oo backpacker oo mushaarka la siinayay uu ahaa $6.21 saacadiiba muddo 17 maalmood oo qofkaasi uu ka shaqeynayay beer ku taala Coffs Harbour magaalada la yiraahdo. Daniel Walton oo ah xogayaha qaran ee urur shaqaaleed u dooda shaqaalahaasi ayaa sheegay inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in shaqaalahaasi lagu xadgudbay oo laga faa'iidaystay shaqaalahaas oo ka shaqeeya, ayuu yiri, beeraha dalkan Australia oo dhan. Waxaana uu ku baaqayaa in guddi qaran loo saaro arintaasi si ay u soo baaraan. Saadaasha hawada berita oo sabtiya waa magaalada Perth waa daruuro marka dambe qaadaya 24 degree, Adelaide waa roobab marka dambe dabeylo weliba isu bedelaya 28 degree, Melbourne sidoo kale waa roobab iyo dabeylo 26 degree bay gaaraysaa, magaalada Sydney waa roobab xoogaya iyo weliba dabeylo ayaa la filayaa 28 bayse gaaraysaa, halka Brisbane ay cadceed tahay iyo 32 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 1.74 oo lacagta Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.